tuli babili nawe era otoba obubera nga talina musayi sirya nakulya n'otulonda tusebo kuba kubanga nnyo nsunula mayiro buli wamu wanjigija sire nantubyenye anti amaanyi galaguga nkamula nawe tusela nabu sikifo mukwano gwange
Joker.